Mukiganiro chuno musi gihijambo aba kurikirana ibiganiro vyacu ngaha kuri Radio Ijwi d'America twatumiye Masamba Intore umucuraranzi muririmvyi azwi cyane ava mu karere k'ibiyaga binini vya muri Afrika y'agati mu Rwanda tukaba dushaka kuganira muri iki gitondo kuvyereke album iwe nshasha Masamba ushobora kuducira muri make kuvyereke iyo album
murakoze cyane album yanjye nshasha nubwo imaze iminsi yarasohotse yitwa Niyurukundo irimo indirimbo nyinshi cyane irimo inka niyurukundo irimo ziravumera irimo ngendo y'abeza irimo wapiye irimo nyina w'umuntu irimo indirimbo nyinshi cyane imaze gusohoka hashize igihe ubwo amezi umunani maze kuyikoramo ibitaramo byinshi ahubwo ubu ngubu nimo ndategura iyindi rero igiye gusohoka vuba nko mu kwa gatanu kurangira.
Washobora kubwira aho ariko batwumviriza iyo album nshasha ingene uzoyita izina ryayo?
Album nshasha uko nzayita nzayita Vinga nzima. Vinga nzima ni indirimbo nziza uvuga umubyeyi impundu nyinshi niko nzayita.
Ntabatabanje gufata umwanya munini nashaka mbaze Emery Mutabazi kwa arakabazo afise ababaza Mutabazi.
Album za Masamba album amaze kuvuga ndayizi ahubwo nyishasha yarashaka kumva kuko njye ndi mufano we cyane kandi nsanzwe ndi na DJ so yavuze indirimbo ze cyane twashaka so, amenye album nshasha agiye gukora ko kenshi twamusabaga dukorere indirimbo za capella zirimo amavokale z'amajwi nashaka amenye ski album nshasha yaba yazishizemo cyangwa yakoze indirimbo zibyinika gusa.
Masamba
ego warakoze cyane kumbaza ikibazo ubungubu Fidele nakubwira yuko nahimbye itorero ryitwa Gakondo Group Gakondo Music turimo turimba indirimbo zacu za kera z'umwimerere wa Kinyarwanda namumenyesha yuko indirimbo noneho ziri kuri album ari indirimbo zizaba zicuranze mu buryo bwitonze bw'ibikoresho gakondo iby'iwacu mu Rwanda harimo inanga ikembe umuduri ingoma n'amajwi meza ikazaba iri acoustic cyane iratandukanye cyane n'izo nahoraga mpimba ku buryo abantu bazumva koko ari jyewe ari ishuri nizemo ry'umusaza witwa Sentore bizabashimisha. Abantu benshi bamaze iminsi icyo kibazo arakimbajije ariko abantu benshi bamaze iminsi babimbaza bibashonje bahishiwe niko nayiteguye
ko ariko baratwumviriza turi kumwe na Masamba Intore muririmvyi ava mu Rwanda ariko aravuga ku vyerekeye album yiwe nshasha yimirije kuzosohoka mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere itwa Niyurukundo. Muri kigeganiro rero twa dufise abariko bagerageza kumubaza ibibazo kuvyerekeye indirimbo ziwe n'umwuga wiwe wo kuririmba tubaze Tijara Kabendera ikibazo mufise mu mazama Masamba.
Ikibazo cya Masamba ni byerekeranye n'umurage yabasigiwe na muzehe Sentore mayo ko yaho muzehe Sentore yagaragaye cyane ko ari umwe mu bagerageje gucengeza umuco nyarwanda mu banyarwanda ntabwo twabwebye Masamba akora ugereranyije n'abahanzi batandukanye hano mu Rwanda baragerageza kwinjira mu muco cyane ariko uretse Gakondo Group ni iki kindi Masamba uzabwira abanyarwanda uzabaha kugira ngo usigasire ubutumwa muzehe Sentore yasize mu banyarwanda?
Urakoze cyane Tijara ikibazo cyiza cyane. Muzehe Sentore ubwo yaramerewe nabi mu Buhinde icyo cya mbere yambwiye ati Masamba garuka wanyu none ugaruke ijana ku ijana nibyo muri parku yose y'umuhanzi hari ibintu ucamuca mu byerekeye interpretation ukajya mu yandi masire R&B hip hop n'ibindi byose ukajya muri East African beat zikomeye ariko byose yarabyumvaga ariko kumva ko bitamushimisha ari ikintu kibuze arambwira rero ayenda kuvamo umwuka ati garuka ugaruke mu muco gakondo ndabigusigiye ndabikuraze kandi nawe uzabihe n'abarumuna bawe ndetse nabo uzabyara ngira ngo umaze kubona ko hari abana nkabitwa ba Jules Sentore bona abandi bange batangiye kujya muri uwo murongo ni kubera ko tumwa n'ibyasigiye natangiye kubijyamo n'imbaraga nyinshi cyane. Muri izo gahunda rero hari uko kurema icyo kintu kigakomera mu Rwanda. Urabona ko mu Rwanda harimo muziki irimo itandukira cyane ijya ahandi tukabura icyo bita mu Gifaransa identite culturelle aricyo kintu cya mbere kigomba kugaragara mu bintu byacu ni byiza ndetse usanga binarusa n'ahandi n'ibyo n'ahandi dutwara ibikombe ariko ntabwo dushyiramo imbaraga influence nyinshi yo hanze raza so iki nicyo kintu tugomba guca burundu. Iyo ni intambara ya mbere tugomba kurwana nsaba na benshi bakunda umuco bagomba kudufasha tukayitsinda. Ikindi ni ugucengera mu bana bato tukabigisha ubu ngubu gahunda dufite no kwinjira mu mashuri mato ayisumbuye tukigisha urubyiruko hanyuma icya gatatu kihutirwa nuko tumo dutegura icyo bita Gakondo Award aho noneho dushishikariza abantu bose bafite umwimerere yaba mu ndirimbo cyangwa se mu bicurangisho gutegura neza neza amarushanwa noneho hakazabaho hembo hakunda kubaho za awards zijyanye na moderne zijyanye n'izindirimbo twumva hirya no hino ariko ibyo bacu nta awards yabaho nta nishimira abafu rero niyo ndiho kandi twaranayitangiye murakoze
kuba twumviriza turiko tuganira na Masamba Intore muririmbyi akomoka mu Rwanda turiko tuvuga kuri album yiwe yimirije gusohora ni y'urukundo dukubitire ngaha i Washington tubaze Alexis Sharangabo kibazo mu se mubaza Masamba
yego nuko ara fidera bivuze Jenny Twarixi abanakongeraho umutangana mwene Sharangabo abanuri hano muri Washington DC usije kuba umufana wa Masamba cyangwa gukunda umuco abanashinzwe n'urubyiruko n'umuco muri Dash barahara mu gace ka Washington DC no muri association yitwa Rwanda International Network which is arena ikibazo nari mfite Masamba usije ko bimwe bari bakibajije mu kanya ikibazo nari mfite mbaza muhazi Intore Masamba nari mfite ikibazo cy'ambere ni ingamba mufite muri rusange byo gusigasira umuco mu Rwanda cyangwa mu mahanga dore ko atari mu Rwanda gusa ari abanyarwanda navuga mu Rwanda nyine ko n'umuco mu rubyiruko cyane cyane twumva ko batakiwitabira cyane na mu mahanga naho ingamba mufite zo guteza umuco mu mahanga ko naho n'ahantu hari abanyarwanda benshi cya kabiri yirikiye abakunzi banyu cyangwa mwumva abakunzi banyu cyangwa abakunda umuco cyo babafasha n'iki ari abari mu Rwanda cyangwa mu mahanga kuko nk'uko nyine dukunze kubivuga rugamba rw'umuntu umwe gusa ariwe muhanzi ukeneye nabo mufashanya kugira ngo intsinzi igerweho neza cyangwa mwumva babafasha abo mu Rwanda cyangwa mu mahanga kugira ngo twese hamwe tubihagurukire ikomeze gusigasira umuco wacu
urakoze iki ni ikibazo cyiza cyane Sharangabo mutangana ingamba zirahari nagize imana rero mbonana na minister ufite umuco mu nshingano ze tubiganiraho ndetse asaba kuri byose mbishyira mu nyandiko mu minsi ibiri nzaba nazimugejejeho kandi ziza zirimo ingamba zose zituma umuco wacu tusigasira tukawimika ugakomera hanyuma ngira n'imana kandi hashize nk'amezi abiri nanone nabonanye na minister wa education nawe tubiganiraho nsanga ndetse abikunda yaranamaze no kubyinisiya mu mashuri baratangiye kugira amatorero ngira ngo Alex niba ubyibuka kera habagaho amatorero yabaga mu mashuri hose no mu buhunzi naho twabaga hano rero naho baratangiye ariko nyine bikeneye yuko bashyirwamo imbaraga bagashyirwamo morale bakabyiga neza ku buryo babigumana biragaragara yuko abantu batangiye kubyitabira biragaragara yuko abantu bamaze kubona yuko gutandukira cyangwa se kwirukira mu byo hanze ntawe bishobora kubageza kubera ko batumirwa muri za festival ni ibintu biguma gusa muri Kigali icya kabiri nacyo kutagira umuco no gucika no kutagira ubumuntu ubutakaje bihagije ushobora kwigana kuba umunyamerika ingendo imyambaro ikingu zazigereho ibyo rero nukuvuga izo ngamba zose turazishyira ahubwo urwo rugamba ntabwo ruzagwana gusa ndakakunda group cyangwa nanjye Masamba ziko muri benshi Alex muri hariya n'abandi bari muri Canada bashobora kuzumva ikiganiro nuko mwahaguruka mugashyiramo imbaraga nyinshi cyane mukavugana na za ambasade mukareba ukuntu niba byashoboka bakabafasha ahubwo mugakomangana hose muri za festival mukagiramo za adresse twebwe iyo byaba ikibazo cya mikoro hari uburyo abantu bashobora kumubiriza mikoro bakaza ariko bakagaragaza n'umuco wacu n'uducika ni urugamba rero urugamba no kwitanga no kwemera ugafunga umukanda ariko tugomba kururwana tukaranarutsinda kuko nitutanarutsinda aba bana bacu urubyiruko rwacu ruzaba abanyamerika ruba abashinwa ruba abanki kuko rwibwira ko ari byo byiza kandi nta uhinduka niyo byagenda bibi hanyuma rero icyo tubasaba abantu bari hanze aho ngaho hanze niho hari za contact nyinshi hari za festival ni murebe ukuntu twa brandinga image y'u Rwanda ntibahore babona ko u Rwanda gusa ruvugwa cyangwa se rugaragara mu bijyanye na genocide gusa no hari indi image nziza y'ubutore y'ubupfura yuko dusa n'ibyo dukora byiza bishimishije bya kimuntu ibyabaye byarabaye nta nubwo bizongera kubaho kubera ko ibyo ntibintu bishobora kuvuga ntabwo twabuze abantu kumererwa nabi ariko guhora abantu iyo u Rwanda bakarubonamo icyapa cya genocide ugomba gukuraho iyo image twerekana indi image kandi iyo image turayifite n'ibyo twakwerekana birahari muribuka muri 58 ba papa bajya mu Bubiligi babaye aba mbere ejo ubundi barya mayor yabaye ya mbere ubundi twagiye muri Israel tuzana ikombe ko hari anecdote nibuka nshobora kubivuga niba kanya gahari tujya muri Israel najya cya bale national no dutangiye ibyo bita parade abantu bafite ingoma abandi bafite amacumu ducumutse abantu baraho ngaho batangira guhunga bati ati mu bigiye kureba batabatera amacumu abibwiraga yuko ibyabaye bigiye kuvera da Perafive ariko siko bimeze twari twasobanurira cyucu muri vuga ukuntu rimeze ibyo rero ni ibintu bimwe bimwe tugomba guhindura no kugaragaza kugira ngo umuco wacu ukomere kandi ushengere mu bana bakiri bato nyamuneka bavuga ururimi batarame bashenge baganire na banyina na base ibe nk'ishuri ishuri ukarirema iwawe ukarirema aho utarambira aho ugenda hose ibyo byazama nabibwira ngo ibyo hanze nibyo byiza bagaruka bakagaruka iwabo
ko ariko baratwumviriza turiko tuganira na Masamba Intore umuririmbyi ava mu Rwanda ariko aravuga ku vyerekeye album yiwe nshasha yimirije gusohora izoshimikira cyane ku bintu ndangamico by'u Rwanda dufite akanya gatoyi mu kurangiza nashaka Tijara Kabendera nimba akabazo kanyuma wowe ufise cyangwa akabazo Masamba ashobora kukishura muri make cyane imbere kuturangiza ikiganiro ku mwanya utubanye muto ya twagifise munini twa kubandanya Tijara
nago ari ikibazo nabaza ubwo ni inama nagira Masamba cyangwa se igitekerezo namuha kugerageza kuba yagabanya ibitaramo akorera ku migabane yindi itari umugabane wa Afrika kuko Masamba akunda gukorera ibitaramo byo hanze nimba nago akaza kutubwira n'impamvu baramusabonye akanya banamusaba nk'uko yabisabwe kuba yakorera ibitaramo byo ku mugabane wa Afrika by'umwihariko mu Rwanda kugira ngo arusheho gusigasira ya gakondo na wa muco mu Banyarwanda ari kuvuga ikindi cya kabiri ni gushyiramo imbaraga mu gukora indirimbo nyinshi no gusohora album kenshi nubwo atakora ibitaramo bya launch ariko agerageza gusohora album zibanzemo iriya njyana ya kinyafrika iriya njyana ya kinyarwanda twe dukora ntihasohoke imwe gusa ngo hashire imyaka ibiri tutarumva Masamba yakoze indirimbo nyinshi cyangwa se album nyinshi ngo nicenge icyo nabwira Masamba nk'uko ubusanzwe asanzwe agerageza kuba yahindura imyumvire y'abanyarwanda bumva umuziki bashyira imbaraga mu muziki moderne akabahindura imyumvire yabo abihindurire no mu bitaramo kugira ngo barusheho gukunda ibitaramo bya Masamba babigema ari benshi bityo nufata n'umwana ukamujyana mu gitaramo cya Masamba nibwo azafunguka kariba kuko hari abahanzi b'abanyarwanda bashoboye kandi bakora injyana ya gakondo murakoze
Masamba muri make cyane gose
yavuze ibintu byiza cyane kandi tije ndakwemereye yuko ubunihaye gahunda yo kugira ngo ahanini ingume ndi hano cyane ariko ntago narekana za invitations zimwe zimwe za Afrika zigiye zintumira mu by'ukuri Fidel hariho ikintu kigaragara mu Rwanda yuko indirimbo nyinshi usanga ari indirimbo zijyanye n'impahanga cyane usanga n'amaritima y'Ariya hanyuma noneho umuntu ari umwanya nabihaye umwanya kugira ngo abantu babanze batebe buryo bitanze umwanya abantu barabibona hanyuma noneho ngo bamaze kubona yuko kuye kugarukira umuco wabo n'ikimenyemenye hari benshi bamaze no kuva muri iyo muziki bamaze kuza muri iyo ngiyo twarwanye intambara kugira ngo tuvaneho playback yavuyeho mu Rwanda iyo ni intambara yari ikomeye cyane twarwanye intambara kugira ngo muziki yacu idakomeza kuba ari muziki electronic iguma muri za computer na autotune menshi nayo yari abantu basigaye bashaka live none ibyo byose inama mpaye kabisa ndaza kuzikora ibi bivuga ko nirabo hanze nirirwe nagiye sinange genyine hari na benshi nabo zemvugana n'abandi bahanzi kwihatira cyane cyane kugira ngo ikintu tubanze tukireme mu Rwanda hanyuma noneho tuzakijyane hanze byari uko twabonaga hanze babyumva cyane kurusha mu Rwanda ukabona barabyishimiye barasimbutse barakunze u Rwanda baduhaye n'ibikombe ariko noneho ngujya gutera uburezi arabwibanza ubu niyo ngamba twaje tuje
murakoze cyane kuba ariko baratwumviriza umutumire wacu no munsi yari Masamba Intore umuririmbyi wo mu Rwanda yariko aratubwira ku vyereke mwuga wewe kuririmba hamwe na album yiwe nshasha yimirije gusohoka yitwa ni urukundo izoshimikira cyane cyane ku bintu ndanga mico vy'u Rwanda twari kumwe n'abandi kuri telefone bashobye kumubaza ibibazo Emery Mutabazi yamara twagize ibibazo kuri telefone yiwe ntiyashoboye kubandanya gushika mu mpera z'iki kiganiro twari kumwe kandi na Tijara Kabendera yari Kigali mu Rwanda hamwe na Alexis Sharangabo ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashoboye kubaza ibibazo Masamba turabashimiye cyane kuri kiganiro murakoze
murakoze cyane